How you feeling tonight, sexy lady, beautiful lady? You made an effort, looking good, smelling good. The guys are looking, guys are wanting, guys are looking, guys are wanting, guys are wanting. Yeah. Napenda mwanamke mwenye ana future, kidogo attitude, kumuingiza boxi raisi. Napenda nywele zake wet akitoka shower. Kali, kali, kali. Anapenda tizi kukip African curls. Her body banging, utabaki unashanga. Yoshinda kwa saloon from Fridays to Friday. Kale, kale, kale. Unapendeza nywele zako venye ziko kali kali.
Kali B.
Unapendeza nywele zako venye ziko kali kali. Kama peacock, mapua chu-chu-chu-chu, mapua chu-chu-chu-chu. Anapenda chapati kama mimi. Amani kusikiza mugithi.
Anini, anini.
Me I like that, curly hair, curly hair. Me I like that, ponytail, ponytail. Me I like that, colored hair, colored hair. I like that, naughty dreads, naughty dreads. Napenda nywele, baby mimi napenda nywele, baby mimi napenda nywele.